Nshuti uteze amatwi iki gitabo Intambara Ikomeye, nkwibutse ko mu gice cyacyo cya 17 twareberaga hamwe integuza zo mu ruturuturu. Igice cya 18 cy'igitabo Intambara Ikomeye kiragaruka ku mugorozi w'Umunyamerika. Uyu mugorozi w'Umunyamerika yari umugabo w'umuhinzi wari ufite umutima ukunda Imana kandi wari inyangamugayo. Yashidikanyaga inkomoko mvajuru y'ibyanditswe, ariko kandi akaba yari afite ubushake bwo kumenya ukuri Imana yaramutoranije mu buryo bw'umwihariko ngo atangire kwamamaza kugaruka kwa Kristo. Kimwe n'abandi bagorozi benshi, William Miller yari yarabayeho ubuzima buruhije mu busore bwe, yabaye mu bukene, kubw'ibyo bituma agira imbaraga n'umwuka wo kwitanga. Bene wabo mu muryango bari bafite ikintu cy'umwihariko kibaranga, aricyo guharanira ubwigenge, urukundo rw'umudendezo, ubutwari mu bigeragezo no gukunda igihugu. Iyo niyo mico yari afite. Se yari yarabaye umusirikare mukuru, kapiteni mu ngabo zo mu gihe cy'ubugorozi, kandi kubwo kwitanga kwe mu bihe by'intambara n'umubabaro ndengakamere muri ibyo bihe, nicyo cyatumye bavuga ko yanyuze mu bihe biruhije mu gihe cy'ubusore bwe. Yari ateye neza, afite imbaraga, kandi kuva akiri umusore yagaragarwagaho ibimenyetso byo kuba umunyabwenge ku rwego rwo hejuru, kandi akomeza gukura byiyongera. Umutima wo gukora yari afite no gukunda amajyambere byatumaga agira inyota yo kumenya. Nubwo atari yaragize amahirwe yo kwiga amashuri yakoreje, urukundo rwo kwiga no kumenyera gutekereza byimbitse, ubwenge bwo gushungura, ibyo byose byatumye aba umugabo ufite ibitekerezo byiza kandi byagutse. Yakundaga imibereho myiza, yirinda kwiyandarika, abaho imibereho itagira amakemwa, yubahwa n'abantu kubw'ubugwaneza n'ubutungane yari afite. Kubwo gushyiraho umwete no kumenya kuzigama, yashoboye kugera vuba ku bukire, nubwo ataretse imigambi ye no guhorana ingeso zo gushaka kumenya. Yakoze imirimo myinshi mu buyobozi bw'abaturage n'ubwa gisirikare, maze inzira y'ubukire n'icyubahiro bifungura amarembo magari. Nyina yari umubyeyi ukunda Imana, yari yarigishijwe iby'idini kuva akiri muto. Ariko akigera mu myaka y'umuntu uciye akenge, yahuye kenshi n'ibigeragezo byo gusenga ibigirwamana, nk'uko byari ikintu gikomereye cyane abaturage bose bafite umutima wicishije bugufi kandi barangwa n'ubugwaneza. Kuko bari batuye hagati mu bigo bya gikristo, imico yabo yari yararemwe n'ingeso z'ababazengurutse. Bakeshaga Bibiliya imico yatumaga baba abantu bubashywe kandi biringirwa, nyamara imico mbonera yabo mu by'ukuri yari ifite ubusembwa, ku buryo ahubwo ibyo bakoraga byarwanyaga ijambo ry'Imana. Umubano Mila yari afitanye nabo watumye agira ibitekerezo bimeze nk'ibyabo. Ubusobanuro bw'ibyanditswe byera bagiraga bwamuteraga ingorane kenshi atashoboraga kwihanganira, ariko imyizerere mishya yamuteraga kureka Bibiliya nyayo ntiyamuteye icyiza yifuzaga kugeraho, ahubwo yarushijeho kuba kure yo kunyurwa. Aguma muri icyo gihirahiro imyaka 12. Amaze kugera mu myaka 30 y'ubukuru, umwuka wera yaramugendereye yuzura umutima we, amwemeza ibyaha bye. Nta byiringiro yari afite by'ubuzima bw'ahazaza nyuma y'urupfu. Ahazaza he hagaragazaga umwijima no kwiheba. Nyuma ubwo yavugaga uko yari amerewe, yagize ati: "Gutekereza ibyo gupfa umuntu akazimira burundu byanteraga ubwoba, ngahinda umushyitsi, kandi uruhare rw'umuntu rugasa n'urunyereka ko rwose abantu bose bazashira. Ijuru ryari rimbereye nk'umuringa hejuru y'umutwe wanjye, kandi isi yari imbereye nk'icyuma munsi y'ibirenge. Guhoraho iteka, ibyo ni ukuvuga iki? Iby'urupfu rwo se kuki? Uko narushagaho kubitekereza, niko narushagaho kubura imvano n'impamvu. Uko narushagaho kubyinjiramo ngo mbone ibimenyetso, niko narushagaho kugira imyanzuro ivuguruzanya. Nagerageza kutongera kubyibazaho, nkananirwa gupfukirana ibitekerezo byanjye. Nari umunyabyago bihebuje, ariko siniyumvisha impamvu. Nkivugisha mu matamatama nkivovota, ariko ntazuwo nivovotera. Nari nzi ko hariho ikibi, ariko sinari nzi aho kiboneka n'uko nagikira. Nkaniha, ariko simbona ihumure." Yabayeho gutyo abimaramo amezi runaka. Aravuga ati: "Bidatinze imico y'Umukiza yinjiye mu bitekerezo byanjye. Numva ko hagomba kuba hariho Imana y'imico myiza kandi igira impuhwe, kugira ngo inyezeho ibyaha byanjye, kandi ngo itwezeho gukiranirwa kwacu, kugira ngo muri ubwo buryo dukizwe igihano cy'ibyaha. Mera ko numva ukuntu iyo Mana igomba kuba yuzuye urukundo, kandi numva nifuza kwijugunya mu maboko yayo, nkishimira kwibera mu mbabazi zayo. Ariko icyo kibazo nkibazaho, mbese byashoboka bite ko iyo Mana ibaho? Ahatari muri Bibiliya, nta handi nashoboraga kumenyera yuko Umukiza abaho, cyangwa iby'ubuzima bw'ahazaza. Mbona ko Bibiliya yerekana by'ukuri Umukiza uhuje n'ubukene bwanjye, ariko nkibaza ukuntu nasobanura uburyo igitabo kitahumetswe cyashobora kuvuga amahame ahuje rwose n'ubukene bw'isi yazahajwe n'ibyaha. Numva nkwiriye kwemera ko Bibiliya igomba kuba ari ibyandikishijwe n'Imana. Mpera ko ndayikunda kuruta ibindi byose, Yesu ambera inshuti. Umukiza ndutira ibindi byose nshobora kugira kuri iyi si. Ibyanditswe byari bimbereye urujijo mbere nkabibonamo ibitekerezo bivuguruzanya, bimpindukira itabaza rimurikira ibirenge byanjye n'umucyo umurikira inzira yanjye. Umutima wanjye wongera kugira amahoro n'ibyishimo. Mbona ko Umukiza ari Imana kandi ari igitare mu nyanja rwagati y'ubuzima. Bibiliya imbere inyigisho nyambere nkwiriye kwiga, kandi koko nabivuga nkomeje yuko nayigaga nuzuye ubwuzu n'umunezero. Nza kuvumbura yuko batari barambwiye n'icya kabiri kibiyirimo. Natangazwaga nuko nari naramenye ubwiza bwayo mbere, kandi ntangazwa no kuba ntarashoboye kuyitaho. Nahishuriwe muri yo iby'umutima wanjye ushobora kwifuza byose n'umuti w'indwara yose y'ubugingo bwanjye. Sinongera kugira amatsiko yo gusoma ibindi bintu byose, maze nerekeza umutima wanjye kuguharanira ubwenge mvajuru. Kuva ubwo Mira yemera kumugaragara ko yizera idini yari yaramaze igihe kirekire asuzugura. Ariko inshuti zitemeraga zihera ko zivuga bwanga ibitekerezo bye yari yarashyize ahagaragara birwanya imbaraga y'ibyanditswe. Ntabwo rero yari yiteguye kubasubiza. Ariko aratekereza ko niba Bibiliya ari ibyahishuwe n'Imana igomba kwisobanura ubwayo, kandi ubwo yatangiwe kwigisha umuntu igomba kumwungura ubwenge. Yiyemeza kujya yiga Bibiliya wenyine kugira ngo ashobore gusobanukirwa n'ibivuguruzanya muri Bibiliya niba ntaho bihurira bikuzuzanya. Yageragezaga kwigizayo ibitekerezo byose bya kimuntu bishidikanya, kandi yirinda kwiyongereraho ubusobanuro bwe bwite, agenda agereranya umurongo ku wundi afashijwe n'icyerekezo cy'indi mirongo yerekanwa na Bibiliya. Akomeza kwiga adasiba mu buryo bunononsoye, atangiriye ku itangiriro, asoma umurongo ku wundi, kandi ntave ku murongo atabanje kuwusobanukirwa n'amasomo yandi yose ajyanye nawo, kugira ngo akuremo ibitumvikanaga byose. Iyo yahuraga n'ingingo zikomeye, yagiraga ingeso yo kuzigereranya n'andi masomo asa naho afitanye isano n'icyerekezo cy'ibyarimo. Yasigiraga buri jambo umwanya waryo mu ngingo ivugwa n'iryo somo, kandi iyo ubusobanuro bwahwanaga n'ubusobanuro butangwa n'andi masomo ajyanye naryo, ingorane zarashiraga. Bityo, buri gihe uko yahuraga n'umurongo uruhije gusobanukirwa, yabonaga ubusobanuro mu yindi mirongo y'ibyanditswe. Uko yigaga kandi asenga buri mwanya, Imana yaramumurikiraga ibyari byaramubereye urujijo mbere, bikabona ibisubizo mu bwenge bwe. Bituma yunguka kumenya ukuri kuvugwa n'amagambo yanditswe muri Zaburi ngo, guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guha abaswa ubwenge. Yigana umwete no gushaka kumenya ibitabo bya Daniyeli n'ibyahishuwe, akoresha uburyo nk'ubwa mbere bwo gushaka gusobanukirwa na Bibiliya, maze ashimishwa cyane n'uko ibimenyetso by'ubuhanuzi bivugwamo bishobora gusobanurwa. Asanga ko ubuhanuzi kuba bwarasohoye bwasohoye nk'uko bwanditswe, kandi bimenyetse uko bitandukanye amashusho, imigani, ibijya gusa n'ibindi bigiye bisobanurwa muri ayo masomo bivugwamo, cyangwa se amagambo yakoreshejwe bisobanura aboneka mu yindi mirongo ya Bibiliya, kandi yasobanuwe yumvikana uko yanditswe. Niko kuvuga ati, ndemera ko Bibiliya ari amagambo y'ukuri, gusa yatanzwe mu buryo bwumvikana kandi bworoheje, kandi ko abagendera mu nzira yayo nubwo baba ari abaswa batazazimira na hato. Imikondo y'umunyururu w'ubuhanuzi yakurikiranye umwe ku wundi, kubw'umwete yagiye agira, atera intambwe imwe ku yindi, yiga umurongo ku wundi ngo amenye ukuri uko kwahishuwe. Abamarayika bo mu ijuru bayoboraga imigambi ye, kandi bagafasha ubwenge bwe gusobanukirwa n'ibyanditswe. Afatiye ku buryo ubuhanuzi bwagiye busohora mu bihe byashize, yashoboraga gutekereza ibyo gusohora k'ubuhanuzi butegerejwe gusohora mu gihe kizaza, nuko aza kugera ku mwanzuro bidatinze yuko kwizera rusange mu bantu k'ubwami bwa Kristo mu gihe cy'imyaka 1000 mbere y'uko isi irangira bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Iyo nyigisho itangaza imyaka 1000 y'ubutabera n'amahoro mbere yo kugaruka kwa Kristo, yirukanira kure iby'umubabaro kuri wa munsi w'Imana. Nyamara uko byagaragara neza ko ari byiza kose, binyuranye n'inyigisho za Kristo n'abigishwa be zivuga ko amasaka n'urukungu bigomba gukurana kugeza kuri wa munsi wo gusarura, ariwo munsi w'imperuka, kandi ko abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi bayobya bakayobywa. Ubundi kandi ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye, ubwami bw'umwijima buzagumya kubaho kugeza igihe cyo kugaruka k'Umukiza, azabwicisha umwuka uva mu kanwa ke kandi akabutsembesha kuboneka k'ubwiza bwe. Itorero ry'intumwa ntiryemeraga inyigisho ivuga ibyo kwihana kw'ab'isi ndetse n'ubwami bwa Kristo kuri iyi si mu gihe cy'imyaka 1000. Iyo nyigisho yemewe n'abakristo mu itangira ry'ikinyejana cya 18, kimwe n'andi makosa yose nayo yazanye ingaruka mbi. Yigishije abantu kwita ku kuza k'Umukiza nk'aho biri kure cyane, ibabuza kwita ku bimenyetso byerekana ko kuza kwe kwegereje. Yabazanyemo umutima wo kwiyiringira no kwizera umutekano udafite aho ushingiye, kandi tuma benshi bakerensa umwiteguro wa ngombwa kugira ngo basanganire Umukiza wabo. Mira amenya ko kuza k'Umukiza ari we Kristo Umwami byanditswe mu buryo bunononsoye muri Bibiliya. Intumwa Pawulo yagize ati, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, kandi umukiza nawe yagize ati ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba azaba aherekejwe n'abaturage b'ijuru bose umwana w'umuntu ugazazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo ubwo azabaje abazaba barapfiriye muri Kristo bazazuka kandi abazaba ari intungane bakiri bazima bazahindurwa Pawulo yagize ati dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impande zavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa mu rwandiko rwe kandi yandikiye abatesalonike amaze kwandika ibyo kugaruka kwa Kristo yagize ati kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko tuzabana n'umwami iteka ryose abana b'Imana ntibashobora kuzabona ubwami bitari igihe Kristo ubwo azabagarutse umukiza yagize ati umwana w'umuntu ubwo azabaje azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungera arobanura intama mu ihene intama zazishyira iburyo bwe naho ihene zishyira ibumoso umwami azabwira bari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi muri aya masomo tumaze kubona ko umwana w'umuntu ubwo azaza abapfuye bazazuka ubutazongera kubora kandi abazaba bakiriho bazahindurwa kubw'uko guhinduka gukomeye bazaba biteguye kuragwa ubwami kuko Pawulo yavuze ati abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora umuntu uko ateye muri iki gihe ni ikiremwa gipfa ariko mu bwami bw'Imana nta uzabora azabaho iteka ryose kubw'izo mpamvu umuntu uko ateye ubu ntashobora kuraga ubwami bw'Imana azatanga kudapfa kubacunguwe kandi azabahamagara ngo baraga ubwami bwabateguriwe batari barigeze babona uretse kububwirwa mu gihe cy'ahazaza ayo masomo nanda asa nayo yagaragarije Mila mu buryo bwumvikana yuko ibitegerejwe kubaho muri rusange mbere yo kugaruka kwa Kristo nk'ubwami bw'amahoro ku isi yose no gushyirwaho k'ubwami bw'Imana kuri iyi si bigomba kuzabaho ahubwo nyuma yo kugaruka kwa Kristo byongeye kandi ibimenyetso by'ibihe n'uko isi imeze bijyanye rwose n'ibyahanuwe uko byandikiwe ibihe biheruka ibyo bituma Mila agera ku nyigisho imwe mu byanditswe yatumye agera ku mwanzuro y'uko iherezo ry'igihe cyahawe isi aho bigeze kiri bugufi kurangira arongera ati ikindi kibimpamiriza mu bitekerezo byanjye ni uruhererekane rw'ibihe nk'uko bigaragazwa n'ibyanditswe nabonye ko ibizaba nk'uko byahanuwe kera kandi bikaba byarasohoye byagiye bibaho mu gihe byahanuriwe niko byabaye ku myaka 120 yahanuriwe umwuzure mu itangiriro igice cya gatandatu umurongo wa gatatu iminsi 7 yagombaga kubanziriza iminsi 40 y'imvura byahanuwe mu itangiriro 74 imyaka 400 urubyaro rwa Aburahamu ruzambara muri Egiputa mu itangiriro igice cya 15 umurongo wa 13 iminsi 3 yo gushyirwa hejuru no gusubizwa mu butware n'iminsi 3 y'ibyibo mu itangiriro igice cya 40 umurongo wa 12 kugera kwa 20 imyaka 7 ya Farao mu itangiriro igice cya 41 ku murongo wa 28 kugera kwa 54 imyaka 40 mu butayu mu kubara ibice 12 umurongo wa 34 imyaka 3 n'igice y'inzara mu bami ba mbere igice cya 17 umurongo wa mbere imyaka 70 y'uburetwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 25 umurongo wa 11 ibihe 7 cyangwa imyaka yahawe Nebukadinezari mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli ibice 4 umurongo wa 13 kugera kwa 16 n'ibyumweru 7 wongeyeho ibyumweru 62 n'icyumweru byaremaga ibyumweru 70 byagenewe abayuda mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli ibice 9 umurongo wa 24 kugera kwa 27 ibyasohoye byose nk'uko byagenewe ibyo bihe by'ubuhanuzi byasohoye bikurikije rwose uko byahanuwe kubw'izo mpamvu ubwo Mila mu gucukumbura inyigisho za Bibiliya yabonye ibihe bikurikirana uko bitandukanye akurikije uko yabyumvaga mu bwenge bw'icyo gihe byaragendaga bikageza igihe cyo kugaruka kwa Kristo nta kundi yajyaga kubifata kuko yumvaga ko ari ibihe byuzuye bigenwe Imana yahishuriye abagaragu bayo. Mose yagize ati, ibihishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe n'ibyacu n'urubyaro rwacu iteka ryose. Kandi Umukiza yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Mose ati, Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo. Abiga ijambo ry'Imana bajambuye bashobora rero gutegerezanya ibyiringiro ibigiye kuzabaho bitangaje bitigeze bibaho mu mateka y'abantu nk'uko byanditswe neza mu ijambo ry'ukuri. Mila amaze kwemera ko ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera, kandi ko byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Icyo nashoboraga kubona gusa ni imigabane y'ibyo bihuko bikurikirana muri Bibiliya ko bidufiteho uruhare rukomeye nk'urw'ibindi byanditswe byose bidufiteho. Mu gushaka gusobanukirwa icy'Imana mu mbabazi zayo yabonye ko ari byiza kuduhishurira, niyumvisemo ko ndafite uburenganzira bwo kwirengagiza iby'ibihe by'ubuhanuzi yaduhishuriye. Ubuhanuzi busa n'ubwerekana neza iby'igihe cyo kugaruka ni ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8:14. Bizageza iminsi 2300 nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa, hakurikijwe itegeko ryari ririho ryo kureka ibyanditswe bikisobanura ubwabyo. Miraza gusanga umunsi umwe mu buhanuzi uhwanye n'umwaka umwe, amenya ko mu gihe cy'iminsi 2300 y'ubuhanuzi cyangwa se imyaka nk'uko byanditswe bigenda bikarenga igihe Abayuda barekuwe kandi kwitajyaga ku bw'ibyo kwerekeza ku buturo bwera bw'icyo gihe. Mirahera ko yemera uwo mucyo ahawe muri rusange ari wo werekeje mu butumwa bwiza ku buturo bwera ari iyi si, bituma yanzura avuga ko kwezwa k'ubuturo buvugwa muri Daniyeli 8:14 byerekeje ku kwezwa kw'isi n'umuriro ubwo Kristo azaba agarutse. Ibyo bimujyana kugutekereza ko iyo ajya gushobora kumenya intango y'ukuri y'icyo gihe cy'iminsi 2300 byajyaga gushoboka byoroshye kuvuga igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Igihe cy'imperuka cyahishuwe muri ubwo buryo gihishurwa mu gihe isi y'iki gihe yuzuye ubwirasi, kwigamba, ubushobozi, ubugome no kurenganya bigiye gushirana nayo. Ubwo umuvumo uzakurwaho, ubwo urupfu rutazongera kubaho ukundi, igihe ibihembo bizahabwa abagaragu bakiranukiye Imana bigahabwa abahanuzi, abera kimwe n'abatinya bose izina rye, kandi abagize urutabi rwo kwangiza isi bose bazarimburwa. Mila akomeza kwigana umwete ubuhanuzi birenze igihe cyose, akamara iminsi n'amajoro yiga ibyo yavumburaga ko ari ingenzi kandi bifite inyungu yo kwitabwaho. Ariko ntiyashoboye kubona mu gitabo cya Daniyeli intango yahawe iminsi 2300, nubwo yahawe kuvuga iby'iyerekwa rya Daniyeli, marayika Gaburiyeli yahaye Mila ubusobanuro butuzuye. Ubwo umuhanuzi yabonaga ibyago byagombaga kugwira itorero acika intege, ntiyashobora kwihangana igihe kirekire mu iyerekwa, maze marayika amuvaho ubwo. Daniyeli we atentebutse ahinduka umurwayi iminsi runaka, yagize ati, nari ntangajwe cyane n'iyerekwa ariko nta muntu n'umwe waryumvise. Ariko Imana yari yatumye intumwa yayiti, sobanurira uwo muntu iyerekwa. Iryo tegeko ryagombaga kubahirizwa. Kubwo kubaha iryo tegeko, marayika agaruka kuri Daniyeli nyuma y'igihe runaka maze aramubwira ati, Daniyeli, ubunzanywe no kungura ubwenge bwawe, nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Mu iyerekwa ryo mu gice cya 8 harimo ikintu kimwe kitasobanuwe cyari cyerekeje ku gihe cy'iminsi 2300. Nicyo cyatumye marayika mu gihe yamusubiriraga mu busobanuro yahagaze akibanda ku kibazo kimwe cyerekeye igihe. Nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya y'umutware hazabaho ibyumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impamvu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo by'umweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Marayika yohererejwe Daniyeli kubw'umugambi udasanzwe wo kumusobanurira icyo atarasobanukiwe mu iyerekwa ryo mu gice cya 8. Ibyavuzwe byerekeranye n'igihe kugeza ku minsi 2300 uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Amaze kubwira Daniyeli ati, umva yewe mwana w'umuntu ibyo weretswe. Amagambo ya mbere yavuzwe na marayika naya ngo, hari ibyumweru 70 byagenewe ubwoko bwawe n'umudugudu wawe wera. Ijambo ryasobanuwe ahangaha ngo byagenewe risobanura mu by'ukuri ngo byakuwe. Marayika avuga ko ibyumweru 70 bihwanye n'igihe cy'imyaka 190 kigomba gukurwaho kubwo kugenerwa Abayuda gusa. Ariko se byagombaga gukurwa kuki? Nk'uko nta kivugwa mu gice cya 8 cy'igihe cy'iminsi 2300 aho niho kigomba gukurwamo. Ibyumweru 70 rero ni umugabane w'iminsi 2300 kandi ibyo bihe byombi bigomba gutangirira rimwe. Marayika avuga ko ibyumweru 70 bitangirira igihe itegeko ryo gusana Yerusalemu ryashyiriweho. Iyo tariki niba ishobora kuboneka, kumenya itangiriro ry'icyo gihe cy'iminsi 2300 birashoboka. Iryo tegeko riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezira. Ryatanzwe uko ryakabaye n'umwami Artaxerxes w'Ubuperesi mu mwaka wa 557 imbere ya Yesu Kristo. Ariko byanditswe muri Ezira igice cya 6:14 yuko inzira y'Uwiteka Yerusalemu yubatswe ku bw'itegeko rya Cyrus na Darius ndetse n'irya Artaxerxes umwami w'Ubuperesi. Abo bami batatu mu kwemeza iryo tegeko byatumye bagera ku cyashakwaga mu buhanuzi aricyo kumenya itangiriro ry'imyaka 2300. Iyo ufashe umwaka wa 557 imbere ya Yesu Kristo igihe iryo tegeko ryashyirwaga mu bikorwa nk'itariki yo gutanga amabwiriza, umenya ko buri kintu cyose cyerekeye ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 cyagezweho. Kuva igihe ijambo risohokeye kugira ngo ritegeke gusanwa kwa Yerusalemu kugeza igihe cya Kristo umuyobozi, hari ibyumweru 7 n'ibyumweru 62, mu yandi magambo ibyumweru 69 cyangwa imyaka 183. Itegeko rya Artaxerxes ryashyizwe mu bikorwa mu gihe cy'umuhindo w'umwaka wa 557 imbere ya Yesu Kristo. Uhereye kuri iyo tariki, igihe cy'imyaka 183 kirangira mu mwaka wa 27 nyuma ya Yesu Kristo. Icyo gihe rero nibwo ubuhanuzi bwasohoye. Ijambo Mesiya risobanura uwasizwe. Mu gihe cy'umuhindo w'umwaka wa 27, Kristo yabatijwe na Yohani kandi yimikwa n'umwuka wera. Intumwa Petero yagize iti, ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakiza bo Satana twaze igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Kandi umukiza ubwe yarivugiye ati, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Nyuma y'umubatizo yagiye i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko icyuzuzo akigaragaza burundu mu cyumweru kimwe. Icyumweru kivugwa aha ngaha nicyo giheruka ibyumweru 70, ni ukuvuga imyaka 7 iheruka igihe kidasanzwe cyahawe Abayuda. Mu gihe cy'iyo myaka uhereye muri 27 kugeza muri 34 nyuma ya Yesu Kristo, umukiza yoherereje Abayuda ubutumwa budasanzwe bukubiyemo ibwirizabutumwa bwa mbere ubwe ku giti cye, nyuma buvugwa n'abigishwa be. Igihe yoherezaga abigishwa kujyana inkuru nziza, umukiza yarabasabye agira ati, ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Bigeze hagati muri icyo cyumweru yahagaritse ibitambo n'amaturo. Umwaka wa 31 nyuma y'imyaka 3 n'igice nyuma yo kubatizwa kwe, umukiza wacu yarabambwe. Ku bw'icyo gitambo gitangaje cyatangiwe ku musaraba i Karuvari, iby'imihango yo gutanga amaturo byararangiye mu myaka 1000 yose byashushanyaga umwana w'intama w'Imana. Uwo byashushanyaga yarabonetse. Nuko rero kuva icyo gihe igitambo cyose no kosa byakorwaga muri uwo muhango byagombaga guhagarikwa. Ibyumweru 70 cyangwa imyaka 490 byahariwe ubwoko bw'Abayuda birangira nk'uko twabibonye mu mwaka 34 w'igihe turimo. Muri uwo mwaka, mu gikorwa cy'urukiko rwa Sanhedrin y'Abayuda, igihugu kigaragaza burundu kwanga inkuru nziza y'agakiza ubwo cyabihamishaga gutera amabuye Sitefano no kurenganya abayoboke ba Kristo. Nuko ubutumwa bw'agakiza buhera ko burenga imipaka y'ubwoko bwitwaga ko bwatoranyijwe maze bukwira isi yose. Abigishwa bitewe n'akarengane kabahataga bakwira imishwaro bagera kure cyane ya Yerusalemu. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Petero abwirijwe n'Imana abwiriza ubutumwa bwiza umusirikare utegeka abandi 100 bo mu ngabo za Sezari wigiye ku birenge bya Koruneye, kandi Pawulo wakoranaga umwete afite kwizera Kristo ashingwa kujyana ubutumwa bwiza bw'agakiza kure mu banyamahanga. Kugeza ubu tubona ko buri kantu kose kerekeye ubuhanuzi kagezweho. Intango y'ibyumweru 70 igaragara ko yabayeho rwose mu mwaka wa 557 imbere ya Yesu Kristo, kandi ku iherezo ryayo ryabaye mu mwaka wa 34 w'igihe turimo. Iyo ibyo bishingiweho, nta ngorane zindi ziboneka mu kuvuga iby'iherezo ry'iminsi 2300. Ibyumweru 70 cyangwa iminsi 490 ivanywe mu minsi 2300, hasigara iminsi 1810. Mu iherezo ry'iminsi 490 hari hasigaye iminsi 1810 igomba nayo gusohora. Iyo ubaze imyaka 1810 uhereye mu mwaka 34 tugera mu mwaka w'1844. dukurikije ibyavuzwe na marayika w'Imana, ubuturo bwera bwagombaga kwezwa mu iherezo ry'icyo gihe kirekire. Bityo rero kwezwa k'ubuturo bwera kwashyirwaga mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo kwagaragajwe nta shiti. Mira nabo bari bafatanije babanje kwibwira ko iminsi 2300 izarangira mu gihe cy'itumba mu mwaka w'1844 mu gihe ubuhanuzi bushyira iherezo ry'icyo gihe cy'iminsi 2300 mu gihe cy'umuhindo w'uwo mwaka. Ikosa ryakozwe kuri iyo ngingo ryababaje abantu ribatera kugwa mu rujijo no kwiheba, kuko bari bashyizeho igihe cyo kugaruka kwa Kristo mu matariki ya mbere. Ariko ibyo ntibyaciye intege abantu bose. Icyabigaragaje ni uko iminsi 2300 yarangiye mu mwaka w'1844, kandi ikintu cyabayeho gikomeye ni ukwezwa k'ubuturo bwera kwabayeho. Ubwo yatangiraga kwiga ibyanditswe byera afite umugambi wo kumenya ibyahishuwe n'Imana, Mira ntabwo yigeze atekereza na gato kugera ku mwanzuro yagezeho. Nawe ubwe byaramugoye kwizera ibyo agezeho, ariko intangamugabo mu byanditswe zari zisobanutse ku buryo atabura kubyizera. Yari amaze imyaka 2 yiga Bibiliya, ubwo mu mwaka w'1818 yageraga ku cyamwemeje yuko mu myaka hafi 25 Kristo azaza gucungura ubwoko bwe. Yagize ati, "Sinkeneye kuvuga iby'umunezero wuzuye umutima wanjye muri uko gutegereza, cyangwa se ibyifuzo byuzuye ubugingo bwanjye kubwo gushaka kuzaba mu bacunguwe. Bibiliya yampindukiye igitabo gishya, ni ubutunzi bw'umucyo. Ibyahoze ari umwijima mbere kuri jye byarashize, bimarwa n'umucyo uturuka mu mpapuro zayo zejejwe, kandi ukuri nsoma kumbera ihumure n'ubwiza burabagirana. Ibyavuguruzanyaga nabonaga mbere n'ingaruka zabyo byarashize, kandi n'ubwo imigabane imwe itanshobokeye gusobanukirwa byuzuye, impapuro zayo zakomeje kumbera umucyo w'ubwenge bwanjye bwari bucuze igihunya mbere. Kwiga ibyanditswe byampaye umunezero ntari narigeze nizera mbere ko nshobora kubona umunezero nk'uwo. Maze kwemera nta shiti yuko ibizabaho uko bivugwa mu byanditswe bigomba gusohora muri icyo gihe gito, imibereho yanjye ihungabanywa no kumva inshingano mfite noneho ku bandi muri iyi si kubwo kwizera nari maze kugira muri jye. Ntiyashoboraga kwiyambura umutima umwumvisha ko afite umurimo umureba wo kumenyesha bagenzi be iby'umucyo yari amaze kubona. Yari yiteze guhura n'abamurwanya badahuje nawe, ariko yari afite ibyiringiro yuko abakristu bose bazemerana ibyishimo kuza imbere y'Umukiza bigishaga ko bamukunda. Ubwoba yari afite gusa bwari uko muri ibyo byishimo byinshi byo gutekereza gucungurwa kwabo mu bwiza butangaje, gucungurwa kwagombaga kuza bidatinze, benshi bakiriye uko kuri batabanje gusuzumana ubwitonzi ibyanditswe byera icyo bivuga. Nizo mpamvu yabanje kugira impungenge zo kukubwiriza atinya kugwa mu ikosa, maze ahubwo akagutesha abandi. Niko kugaruka asuzuma ibihamya byatumye agera ku mwanzuro, aho yageze no kwita cyane kuri buri ngorane yagiye ahura nayo. Bidatinze abona imigambi yari afite igenda iyoyoka uko yamurikirwaga n'umucyo w'ijambo ry'Imana, nk'uko ibicu biyoyoka birasiweho n'imyambi y'izuba. Amaze kumara imyaka 5 akora ubwo bushakashatsi, yageze ku cyemezo cy'uko uburyo bwe abibonamo bugaragara ko ari ukuri rwose. Nuko rero inshingano yo kumenyesha abandi ibyo yizera nk'uko bisobanutse neza mu byanditswe birushaho kumuhata muri we. Niko kuvuga ati, "Ubwo nari impugiranye mu kazi kanjye numvise aya magambo adahwema kuvugira mu matwi yanjye ngo genda ubwire abatuye isi by'akaga kabategereje." Amagambo akurikira yakomezaga kumbwira nta mahwemo ngo, "Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha zapfa azize ibyaha bye. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye azapfa azize ibyaha bye. Ariko wehe uzabukishije ubugingo bwawe." Nibwiraga mu mutima wanjye nti, "Niba abanyabyaha bashobora kuburirwa batyo, benshi bazihana. Kandi nti, niba bataburiwe, amaraso yabo azabazwa ikiganza cyanjye." Atangira kumenyesha abantu bamwe iby'uko abibona mu gihe cyose yashoboraga kubona akanya mu buzima bwe bwite. Akajya asaba Imana ngo abavugabutumwa bamenye imbaraga ibuherekeje maze bakitangira kubwamamaza. Ariko muri we ntiyashoboraga kwivanamo icyemezo cy'uko we ku giti cye afite inshingano agomba kurangiza mu kubwiriza ubutumwa. Ayo magambo yakomezaga kuza mu bitekerezo by'ubudahwema ngo haguruka ujye kubwiriza amahanga, nzakubaza amaraso yabo. Yashidikanyije imyaka 9 yose, ariko uwo mutwaro ukomeza kumuremerera mu mutima nama we, maze amaherezo mu mwaka w'1831 bwabaye inshuro ya mbere yerekana kwizera kwe mu ruhame. Nk'uko Elisha yabigenje akakira umwitero wamugaragarije ko ahamagariwe kuba umuhanuzi igihe yakurikiraga igare rihinga mu murima, William Mira yahamagawe nawe kuva mu igare ngo ajye guhishurira amahanga iby'ubwami bw'Imana. Yatangiye umurimo watengurwa n'ubwoba, agenda yerekeza abamutegeye amatwi intambwe ku ntambwe, abigisha iby'ibihe by'ubuhanuzi kugeza ku kugaruka kwa Kristo. uko yarushagaho kugerageza niko yarushagaho kongerwa imbaraga n'ubutwari abonye ubwuzu rusange abantu bakiranya amagambo ye. Mukumvira icyifuzo cy'abavandimwe be, nibyo byatumye William Miller yizera ko yahamagawe n'Imana maze yemera gushyira ahagaragara ibyari bimurimo. Icyo gihe yari afite imyaka y'ubukuru 50 kandi ntiyari umuntu umenyereye kuvugira mu ruhame. Yavuganaga amasoni kubwo kwiyumvisha ko adafite ubushobozi bwo gukora uwo murimo, ariko kuva mu itangira imirimo ye yahawe ihirwe ku buryo bugaragara kubwo gukiza ubugingo bwa benshi. Ibiterane bya mbere byakurikiwe n'ivugurura mu itorero, kandi muri ryo imiryango 30 yose yari ihannye uretse abantu babiri gusa. Bahera ko bamusaba kujya no mu tundi turere kubwiriza, kandi ahantu hafi ya hose yajyaga imirimo ye yakurikirwaga n'ivugurura mu by'umwuka. Abari abanyabyaha ruharwa barahindukaga, abakristo bakavugurura imibereho yabo n'Imana, abasenga ibigirwamana n'abataragiraga icyo bizera rwose bakerekezwa ku kumenya ukuri kwa Bibiliya n'iby'idini ya Kristo. Abo yakoranaga nabo bagiraga bati, ibyo uvuga bikurura abantu b'abanyabwenge ku buryo badashobora gukururwa n'abandi bantu. Ibibwirizwa bye biratunganye, bikurura ibitekerezo by'abantu bikabyerekeza ku bintu bikomeye by'idini kandi bikigizayo ibibi bikorwa muri icyo gihe. Hafi muri buri mudugudu abantu benshi amagana barihanaga kubw'ibibwirizwa bye. Ahantu henshi amatorero y'abaprotestanti b'uburyo bwose bamufunguriraga inzugi bakamwakira, kandi irarikwa ryavaga mu bagabura basanzwe bo mu matorero yabo. Umugambi yari afite wari uko atagomba kujya kwigisha aho atararitswe, nyamara bidatinze aza kubona ko atanagishoboye kubahiriza byibura icya kabiri cy'irarikwa ry'abamutumira. Abantu benshi batari bakagira kwemera ibyo avuga byerekeye igihe cy'ukuri cyo kugaruka kwa Kristo, bemeraga byibura ko kugaruka kwe kwegereje kandi ko ari ngombwa kwitegura. Mu midugudu imwe minini umurimo utangarirwa na benshi. Abacuruzaga amayoga mu bubari barabireka, ahubwo abo bacururizaga bahahinduraho gusengera. Ibyumba by'imikino birafungwa, abari basanzwe bahakana Imana, abasengaga ibigirwamana kimwe n'abantu bari barahenebereye kubwo gukora ibibi barahindukira barihana. Abenshi muri bo bari bamaze imyaka myinshi badakandagira ahasengerwa. Amatorero menshi y'abakristo akajya ateranya amateraniro yo gusenga mu mpande zitari zimwe z'umudugudu, kandi buri saha habonekaga abantu b'abacuruzi bahagarika imirimo yabo ku munsi bakajya gusenga no guhimbaza Imana. Na mwirato wari ukiri mu bantu cyangwa gushaka gukora ibidasanzwe, ibitekerezo by'abantu byari byaramaze gucengerwamo n'ubushake bwo guteranira hamwe basenga. Umurimo wa Mila kimwe n'uw'abagorozi ba mbere werekezaga ku kwemeza ubwenge bw'umuntu no kumurarikira kumvira umutima uhana aho kugendera ku marangamutima gusa. Mu mwaka w'1833 Mila abona uburenganzira bwo kujya bwiriza mu bahagarariye itorero ry'ababatista yari abereye umuyoboke. Umubare munini w'ababwiriza butumwa wo mu itorero rye bemeraga umurimo akora, kandi kubwo kumushyigikira akora ingendo zo gukomeza kubwiriza adahwema, nubwo imirimo ye yibanze cyane cyane muri Leta Zunze z'Ubwongereza bushya no muri Leta zo hagati. Mu myaka myinshi yirihiriraga ibyo yakoresheje byose, kandi ntiyigera abona ibishobora kumurihira ingendo zose yararikirwaga kujyamo kubw'umurimo. Nuko imirimo ye mu ruhame ntiyigeze imubera isoko y'inyungu y'umutungo, ahubwo yamubereye umutwaro mu butunzi bwe bwagiye bugabanyuka buhoro buhoro mu mibereho ye. Yari afite umuryango munini, ariko kuko wabeshwagaho n'ubuhinzi imirima ye yari ihagije kubatunga ndetse no kumufasha nawe ubwe. Mu mwaka w'1833, nyuma y'imyaka ibiri Mila atangiye umurimo w'ibwiriza butumwa mu ruhame, ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo byaragaragaye. Ikimenyetso kimwe mu by'ingenzi bibanziriza kugaruka kwe byavuzwe n'Umukiza kiragaragara. Yesu yaravuze ati, inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru. Na Yohana yavuze mu byahishuwe ubwo yabonaga ibimenyetso bigomba kwerekana umunsi w'Uwiteka ati, inyenyeri zo ku ijuru zihanantuka zigwa ku isi, boshye imbuto mbisi z'umutini zihungabanyijwe n'umuyaga w'inkubi. Ubwo buhanuzi bwaje gusohora mu buryo butangaje mu mvura y'umugaru yabaye ku itariki ya 13 Gushyingo mu 1833. Inyenyeri zaraguye ku mugaragaro, kandi hari imvura itigeze ibaho. Ikirere cyose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaha menshi cyagaragaraga nk'inyanja y'ibishashi by'umuriro. Ntiyari harigeze habaho muri ako karere kuva mu gihe cy'abantu ba mbere bageze muri Amerika ibintu bimeze bityo ku ijuru, byateye impungenge abategetsi bamwe, ubwoba ku bandi, n'ikimenyetso cyo kuburira ku bandi. Uburemere bwacyo n'ubwiza cyari gifite ntibizasibangana mu bitekerezo by'ababibonye. Nta kindi gihe kigeze kibaho imvura yaguye ityo ku buryo inkuba zakubitaga kugeza ku butaka, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mu buryo bumwe hose. Mu ijambo rimwe ijuru ryose ryari ryarahungabanye. Icyo kintu cyabaye nk'uko byanditswe mu kinyamateka cy'umwigisha witwa Selman, cyagaragaye muri Amerika y'Amajyaruguru yose. Guhera mu masaa 8 z'ijoro kugeza ku manywa y'ihangu y'undi munsi, ikirere cyari cyiza cyane nta gacu na gato kaboneka. Ariko ijuru riza kwikoranya bwangu, nibwo imvura idahita irimo gukubita kw'inkuba yisutse. Nta mvugo y'umuntu yashobora kwandika ibihwanye rwose n'ishusho y'ibyabaye. Utarabibonye ntashobora kwiyumvisha by'ukuri ishusho y'ubwiza bw'ibyabaye. Byasaga naho inyenyeri zose zo ku ijuru zari zakoraniye hamwe maze zikohereza umucyo wazo rimwe mu mpande zose, nyamara umubare wazo wasaga n'utagabanuka na gato. Ibihumbi n'ibihumbi by'inyenyeri zindi zakurikiragaho bwangu nk'aho ziremwe uwo mwanya kubw'ibyo. Nta kindi gihe washobora kubona ishusho y'igiti cy'umutini gihungukaho by'ukuri bibabi byacyo bitoshye kubw'umuyaga mwinshi nk'icyo gihe. Nyuma y'umunsi wo kugaragaza kugwa kw'inyenyeri, uwitwa Henry Dana Ward yanditse imirongo ikurikira kuri ibyo bintu ati: ndatekereza ko nta mufilozofe cyangwa undi munyabwenge wigeze avuga iby'ikintu cyadutse nk'icyo twarayi tubonye mu gitondo. Umuhanuzi ni uzabihamya. Nitugira umwanya wo kubitekerezaho yuko kugwa kw'inyenyeri kwahanuwe kwerekeje ku kugwa kw'ibyo twabonye, nibwo ibyavuzwe bizaba koko ari iby'ukuri nk'uko byanditswe. Ngo kuko ikimenyetso giheruka cyo kuza ko cyagaragaye aricyo Yesu yabwiye abigishwa bati: nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ibyo bimenyetso byose bimaze kugaragara, icyabanje Yohana yabonye ni ijuru yabonye ryizinga nk'umuzingo w'igitabo bazinze, mu gihe isi yahindaga umushyitsi, imisozi n'ibirwa bikava mu mwanya wabyo, maze abanyabyaha kubw'ubwoba bagashakashaka aho bihisha ubwiza bw'umwana w'umuntu. Abantu benshi babonye kugwa kw'inyenyeri babyitegereje nk'ikimenyetso kiburira abantu iby'urubanza rugiye kuza, nk'ishusho iteye ubwoba y'integuza, ikimenyetso cyerekana imbabazi z'uwo munsi mukuru kandi uteye ubwoba. Bityo rubanda rwose rushiturwa no kumenya ibyo gusohora k'ubuhanuzi, maze benshi bita cyane ku kuburirwa ibyerekeye kugaruka kwa Kristo. Mu mwaka w'1840 hongeye kubaho ukundi gusohora kw'ibyahanuwe kwitaweho na benshi. Mu myaka ibiri mbere, Josiah Leach, umwe mu babwiriza b'ingenzi wabwirizaga ibyo kugaruka kwa Kristo, yanditse ibivugwa mu gice cya 9 cy'ibyahishuwe bihanura kugwa kw'ingoma ya Ottoman, maze ntiyavuga gusa umwaka, ahubwo anavuga umunsi rwose ibyo bizaba. Ukurikije ibyo yanditse, byari imibare gusa y'ubuhanuzi bw'ibyanditswe byera. Ubutegetsi bwa Turukiya bwagombaga kurekura bugatanga ubwigenge ku itariki ya 11 Kanama 1840. Ubwo buhanuzi bwari bwaragejejwe kure, kandi abantu ibihumbi byinshi bari bategereje ibigiye kuba babifitiye ubwuzu. Mu gihe cyari cyaravuzwe, igihugu cya Turukiya cyemerera abagihagarariye mu bindi bihugu kurinda ibihugu byunze ubumwe byo mu Burayi, kandi ubwo bwiyunge butuma kibarwa mu bihugu byemera ubukristo. Icyo gikorwa gihamya rwose gusohora k'ubuhanuzi. Ibyo bimaze kumenyekana, abantu benshi bemera ko amahame y'ubusobanuro bw'ubuhanuzi bwa Mira n'abo bafatanije ari ay'ukuri rwose, maze guhaguruka kw'itorero ry'abadivantiste kubona igisunika gitangaje. Abantu bize iby'ubuhanga kandi bafite imyanya yo hejuru bifataniriza hamwe na Mira, byaba mu kubwiriza, byaba mu kwamamaza imyizerere, maze uwo murimo wihuta vuba kuva mu 1840 kugeza mu 1844. William Miller yari afite impano zikomeye akesha kwitonda, gutekereza cyane no kwiga. Hejuru y'iyo mico yari afite ubwenge bw'ubushishozi mvajuru kubwo kugirana umubano uhamye n'isoko y'ubwenge bwose. Yari umuntu w'inyangamugayo mu rwego rwo hejuru utaraburaga kubahwa no gutangarirwa ahantu hose, aho iyo mico yabonwaga n'abantu bakunda kandi bashima ubwiza bw'imico igororotse. Kugira umutima mwiza abihuje no kwicisha bugufi bya Gikristu no kwiyiringira byatumye akundwa no kumenyekana muri benshi, agahora yiteguye kumva ibitekerezo by'abandi no gusesengura ibyo bavuga. Yirindaga gusamara, agasuzuma inyigisho zose n'amahame akurikije umucyo w'ijambo ry'Imana, kandi kubw'ubuhanga bwo gutekereza neza yari afite abifatanyije no kumenya ibyanditswe, byamufashaga kwamagana ikosa no kumenya hari ikinyoma. Nyamara ntiyakoraga inyigisho ze mu buryo bumworoheye adahuye n'inzitizi zimuhungabanya. Kimwe no mu bihe by'abagorozi ba mbere, ukuri yigishaga ntikwakiriwe neza n'abapastoro. Kuba atarashoboye gushyigikira uburyo bwabo bwo kureba ibyanditswe, bihutira kwibanda ku bihimbano n'inyigisho z'abantu no ku mihango ya basekuru. Ariko abigishaga amahame ya kidivantiste ntibemeraga ubundi buhamya usibye ubw'ijambo ry'Imana gusa. Bibiliya na Bibiliya yonyine niyo yari intero yabo. Abataravugaga rumwe nabo bakurikizaho kubagira urw'amenyo kuko babuze ibindi bavuga uretse iryo. Igihe amafaranga n'impano zabo birakoreshwa kugira ngo basebye ahantu hose abo bantu bafite kwishingikiriza gusa ku munezero wo kugaruka k'Umukiza, bakihatira kubaho nk'intungane kandi bakararikira abandi kwitegura kuza kwe. bakora uko bashoboye kose kugira ngo bayobye abantu be gutekereza namba ibyo kugaruka k'Umukiza. Bagize ubwo bita icyaha cyangwa ikintu gikojeje isoni kwiga ubuhanuzi buvuga ibyo kugaruka kwa Kristo n'imperuka y'isi. Iyo nyigisho ituma abantu bahinduka bahakana Imana, kandi benshi baboneraho kwiberaho uko bishakiye bakurikije irari ryabo. Nuko abatumye ibyo bibaho babyitirira abadivantisti ko aribo babiteye. Mu gihe Mila yahururirwaga n'abantu benshi kubw'ibibwirizwa bye by'ubwenge bwitabwagaho bigatangarirwa, ibinyamakuru by'amadini byirengagiza nkana ibikorwa bye, ahubwo bitangira kumunegura no kumurega. Abatagira icyo bitaho n'abahakana Imana bagandishijwe n'abapastoro bishora mu bikorwa byo kumusuzugura ubwe ku giti cye n'imirimo akora, bakoresheje imvugo zo kumusebya no kumwandagaza. Uwo musaza w'imisatsi y'uruyange wari waravuye mu rugo rwe rumuguye neza akajya kuvuga ubutumwa bwo kuburira abantu iby'urubanza ahereye umudugudu ku wundi akoresheje umutungo we, aregwa ibinyoma, gukabya ndetse no kwizera gupfuye. Kumusebya, kumubeshyera n'ibibi byose bamuregaga byatumye abanzi be bamuca urwaho bamuteza ibinyamakuru bya politiki. Abantu b'isi bavuga beruye ko gufata ingingo nk'iyi mu buryo bujenjetse bifite ingaruka zibabaje. Ntibikwiriye ko bisa naho ari ugupfobya ibitekerezo by'abamurwanira gusa, ariko ahubwo byaba ari ukutita ku munsi w'urubanza no gusuzugura Imana ubwayo n'urukiko rwayo. Uwazanye ibibi byose mu isi ntiyashatse gusa gukuraho ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, ahubwo yashatse kuzimya burundu ubutumwa bwose. Mila yagaragaza ukuri kwa Bibiliya mu mitima y'abamwumvaga, agashyira ku mugaragaro ibyaha byabo, akababuza amahoro mu bibashimisha, kandi amagambo ye yoroheje kandi y'ukuri yatumaga bamwanga. Kurwanya ubutumwa byakorwaga n'abagize itorero byatumaga rubanda rugufi rurushaho kwiga ngo bamenye, maze abanzi ba Mila batangira kumugambanira ngo bamwice mu gihe yavaga mu nama. Ariko abamarayika bari bacengiye mu bantu, maze umwe wo muri bo afite ishusho y'umuntu afata umugaragu w'Imana ukuboko amusohokana mu giterane cy'abantu bagendereye kuza kumwica, amujyana ahandi hari umutekano. Umurimo we ntabwo wari urangiriye aho, maze Satani n'abamukorera babona ko umugambi wabo utsinzwe. Nyamara nubwo yari afite abamurwanya, abayoboke binjiraga mu itorero ry'abadivantisti barushagaho kwiyongera. Amatorero ntabwo yari akibarirwa muri 20%, ahubwo yabarirwaga mu 1000. Amatorero atari amwe yakiraga abayoboke bashya benshi cyane, ariko nyuma y'igihe runaka umwuka mubi wo kurwanya abo bakristo utangira kwigaragaza, amatorero atangira gushyiraho uburyo bwo guhana abayoboke b'inyigisho za Mila. Ibyo byateye Mila gusubiza mu nyandiko yandikiye abakristo bo mu matorero yose avuga ko niba izo nyigisho atari z'ukuri bagomba kuzivuguruza bakoresheje Bibiliya. Aravuga ati, twizeye iki kidahuje n'uko ijambo ry'Imana ridutegeka kandi mufite namwe nk'aho ari ryo mwemera ko ari umugenga wo kwizera n'ibikorwa? Twakoze iki gituma turegwa ibirego by'iterabwoba bigashyirwa mu binyamakuru, mugahangara guca abadivantiste bagenzi banyu mu itorero no mu miryango? Niba turi mu makosa, nimutubwira yariyo, mwiyerekanishe ijambo ry'Imana, dore mutugize urw'amenyo. Ariko ibyo ntibizigera biduca intege ngo twumve ko turi mu makosa. Ijambo ry'Imana ryonyine niryo rishobora guhindura imitekerereze yacu. Twageze ku kwizera twigisha tumaze gusenga no gutekereza bihagije igihe kirekire, kandi dukurikiza uko umucyo w'Imana waduhishurirwaga. Mu bihe byose imiburo Imana yoherereje abantu ku isi yagiye yakiranwa kutizera. Igihe ibicumuro byabo mu gihe cya mbere y'umwuzure byayiteye kohereza umwuzure ku isi, yabanje kubamenyesha imigambi yayo kugira ngo bagire igihe cyo kureka inzira mbi barimo. Igihe cy'imyaka 120 bumvaga mu matwi yabo imiburo binyuze mu kanwa ka Nowa, abararikira kwihana atinya ko uburakari bw'Uwiteka bubarimbura. Ariko ubwo butumwa bwababereye nk'ibisigo byo gusetsa, maze ntibabwemera. Binangiye mu mitima y'ubugome bwabo, bakerensa ubutumwa bw'Imana, babufata nk'ibikangisho ndetse babwita ubwo kwigerezaho. Bati, bishoboka bite ko umuntu umwe yahatinyuka kurwanya abakomeye bose bo ku isi? Niba ubutumwa buvugwa na Nowa bwari ukuri, kuki abandi bantu bo batabubonye, batabwemeye? Ubushishozi bw'umuntu umwe ku 1000 nibwo dukwiriye kwemera, maze ntibashaka kwizera imiburo ndetse banga no gushaka ubwihisho mu nkuge. Abo badabagize bivugiraga iby'ibintu gusa bijyanye n'ibyaremwe, bakitekerereza iby'uruhererekane rw'ibihe bitajya bihinduka, iby'ijoro ritigeze rimanura imvura ngo igwe mu mirima yari itohagiye kuko ivomerwa n'ikime cya nijoro, nuko bariryamira bati, aho Nowa ntavuga mu buryo bwo guca imigani. Muri ako gasuzuguro bibwiraga ko umubwiriza nyawe agomba kuba umuntu usabwe n'ibyishimo, ushyushya abamwumva, nuko bakomeza kwishakira ibihuje n'irari ryabo bibanezeza, biyemeza gukomeza inzira zabo mbi kuruta ikindi gihe cyose. Ariko kutizera kwabo ntibyahagaritse ibyagombaga kubaho no gusohora nk'uko byahanuwe. Imana yihanganiye ububi bwabo igihe kirekire, ibaha igihe gihagije cyo kwihana, nyamara igihe kigeze urubanza rwayo rwageze kubanze bose imbabazi zayo. Kristo yavuze ko hazabaho kwinangira mu mitima kw'abantu mbere yo kugaruka kwe. Nk'uko abantu bo mu gihe cya Nowa batigeze batekereza iby'umwuzure kuzaza ukabatwara bose, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Mu gihe abavuga ko ari abana b'Imana bazifatanya n'ab'isi mu bibanezeza bitewe na Bibiliya, mu gihe ibyiza bikundwa n'ab'isi ari nabyo byiza bikunzwe n'itorero, kandi kurarika kujya gutaha amako ari kwinshi, ibyo byose bikaba bikorwa bateganya imyaka myinshi mbere y'uburumbuke n'ubukire bw'isi. Nuko rero mu kanya gato nk'uko umurabyo w'inkuba uhita, nibwo bazabona iherezo ry'ibyo bibwiraga n'ibyiringiro byabo bihindutse ubusa. Nk'uko Uwiteka yohereje umugaragu we kuburira isi iby'umwuzure wari wegereje, yohereje nanone ubutumwa bw'umwihariko bumenyesha iby'urubanza ruheruka. Kandi nuko abo mu gihe cya Nowa bamusetse bakamuha urw'amenyo bahinyura ibibwirizwa bye, bikaba bityo nanone mu gihe cya Mira abiyitaga abana b'Imana bahinyuye amagambo y'imiburo yababwiraga. Ni mpamvu ki inyigisho zivuga ibyo kugaruka kwa Kristo amatorero yazakiriye nabi? Ni ukubera ko kuza kwa Kristo kubazanira ibyago abanze kwihana, mu gihe kuza kwe ari umugisha, umunezero n'ibyiringiro ku bamwumvira. Uko kuri kwakomeje kubihumure ku bana b'Imana mu bihe byose. Kuki ari we wahindutse nyiruko kuri ngo niwe buye rikomeza imfuruka, kandi niwe buye ryanzwe n'abubatsi ku bavuga bose ko ari ubwoko bwe? Umukiza ubwe niwe wivugiye aya masezerano abwira abigishwa bati, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Umukiza ugira impuhwe nyinshi, ubwo yabonaga ubwigunge basigayemo n'ibigeragezo bitegereje abigishwa be, yatumye abamarayika kubahumuriza ngo bababwire ko azagaruka ubwe nk'uko bamubonye ajya mu ijuru. Nk'uko abigishwa bari bahanze amaso yabo mu ijuru kugira ngo bamurebe uwo bakundaga kugeza aminutse, nibwo bumvise aya magambo ngo, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru? Yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru? Azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ibyiringiro bibagarukamo kubw'ubutumwa bw'abamarayika, abigishwa basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Ntibari bashimishijwe n'uko Yesu yabakuwemo cyangwa se kubera ko basigaye bonyine bahanganye n'ibigeragezo n'andi magorwa y'isi, ahubwo bari bashimishijwe n'ijambo rihumuriza kandi ry'ubwishingizi babwiwe n'abamarayika yuko umwigisha wabo azagaruka. Inkuru yo kugaruka kwa Kristo igomba kuvugwa muri iki gihe nk'uko byagenze mu gihe yavugwaga n'abamarayika bayibwira abungeri b'i Betelehemu, kandi rero ni inkuru nziza iteye umunezero. Abakunda by'ukuri umukiza wabo bakirana ibyishimo ubutumwa bushingiye ku ijambo ry'Imana, kandi bubaburira k'uwo beguriye ibyiringiro byabo by'ubugingo buhoraho agiye kugaruka, kandi azaba atazanwe no gutukwa, gusuzugurwa no kwigizwayo nk'uko byagenze ubwo yazaga bwa mbere, ahubwo azaza afite ububasha n'ubwiza aje gucungura abantu be. Abakunda umukiza nibo bifuza ko akomeza kuba bakure, kandi nta kibigaragaza kiruta kubona amatorero yitandukanya n'Imana, uburakari ndetse n'ubugome bwayo bibangamira kwamamaza ubutumwa bwoherejwe n'Imana. Abakiriye ubutumwa bw'abadivantiste basobanukiwe n'uko ari ngombwa kwihana no kwicisha bugufi imbere y'Imana. Umubare munini wabo wananiwe guhitamo hagati ya Kristo n'isi, bagezaho noneho basobanukirwa ko ari igihe cyo kwiyemeza. Ibyerekeye ijuru bizahoraho iteka bizana ishusho yabyo nshya kuri bo. Ijuru risa n'iribabaye hafi, maze bumva baracumuye ku Uwiteka. Abakristo bumvise bashishikarizwa kugira imibereho mishya mu by'umwuka. Ubwo butumwa bubumvisha ko igihe kiri bugufi, kandi ko ibyo bafite gukorera bagenzi babo bakwiriye kubikora bwangu badatinze. Isi yasaga n'igenda yitandukanya nabo, maze imibereho y'iteka ryose ikagenda ibakingurirwa. Ubugingo n'umunezero wabwo bimaraho ishusho y'ikintu cyose cy'igihe gito. Umwuka w'Imana wari muri bo, kandi wabahaga imbaraga yo kurarika abavandimwe babo n'abandi bose basaye mu byaha kwihana kugira ngo bitegure urya munsi w'Uwiteka. Ubuhamya bwa bucece butangwa n'imibereho yabo itunganye ya buri munsi byari ikirego gihoraho ku bagize itorero baribamo mu buryo bw'umuhango gusa badafite kwihana by'ukuri. Ntibifuzaga ikibahungabanya mu mibereho yo kwinezeza mu gusenga ikigirwamana cy'ubutunzi no guharanira icyubahiro nk'ab'isi. Aho niho havaga urwango no kurwanya kwizera kugaruka k'Umukiza n'ababyigisha bose. Babonye ko bidashoboka gucecekesha ibivugwa bikomoka mu bihe by'ubuhanuzi, abarwanya izo nyigisho bashaka uburyo bwo guhagarika ubushakashatsi bwabyo, bigisha abantu ko ubuhanuzi bwashyizweho umupfundikizo. Abaprotestanti bakomeza kugendera mu kirenge cy'Abiroma. Mu gihe ubupapa butemereraga abayoboke gusoma Bibiliya, amatorero y'abaprotestanti yo yibwiraga ko umugabane umwe ukomeye w'ijambo ry'Imana ndetse cyane cyane umugabane uvuga iby'igihe turimo udashobora gusobanuka. Ababwiriza babwiraga abayoboke ko ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ubwa Yohana ari ubwira budasobanukira umuntu cyangwa ngo abe yashobora kubusobanura. Ariko Kristo yohereza ubwo abigishwa be gusobanura iby'umuhanuzi Daniyeli yavuze byerekeye ibizaba mu gihe cyabo, aravuga ati, ubisoma abyitondere. Igitangaje n'uko ingingo zishyigikira imvugo y'uko icyo gitabo ari ubwira budasobanuka bihabanye n'uko cyitwa ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Umuhanuzi agira ati, hahirwa usoma. Hazabaho abadashaka gusoma, abo nta migisha bafite. N'abatega amatwi, hariho nanone abadashaka kumva icyo ari cyo cyose kivuga ubuhanuzi, abo nabo nta migisha bazabona. Kandi bitondere ibyanditswe muri icyo gitabo. Abantu benshi ntibakunda kwita ku mabwiriza no ku miburo byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Abo bose nta n'umwe ushobora kugerwaho n'imigisha yasezerano. Abakerensa ingingo zivugwa n'ubuhanuzi kandi bakanegura ibimenyetso byose byatanzwe, abadashaka guhindura imibereho yabo, badashaka kwitegura kugaruka k'umwana w'umuntu, ntibazagerwaho n'imigisha. Abantu bitegereza ubuhamya bwahumetswe n'Imana ubwayo, bashobora bate gutinyuka kwigisha ko igitabo cy'ibyahishuwe ari ubwiru, ubwenge bw'umuntu budashobora gusobanukirwa? Ni koko n'ubwiru, ariko bwahishuwe. Ni igitabo kibumbuye. Kwiga ibyahishuwe biyobora ubwenge ku gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli, kandi ibyo bitabo byombi byerekana amabwiriza afite akamaro gakomeye Imana ubwayo yahaye abantu. Amabwiriza yerekeye ibizaba mbere y'imperuka iranga amateka y'isi. Yohana yeretswe ishusho y'ibintu byimbitse, amateka y'itorero afitemo inyungu bihambaye. Yabonye umwanya itorero rizaba ririmo ingorane, intambara no gucungurwa burundu k'ubwoko bw'Imana. Avuga ubutumwa buheruka bugomba kweza umusaruro w'isi, ukagera ku rugero rw'amahundo meza ahunikwa mu bigega byo mu ijuru, cyangwa ukagera ku rukungu rugenewe gutwikwa no kurimburwa burundu. Yeretswe ibintu bifite akamaro karekare by'umwihariko cyane ku itorero ryo mu gihe giheruka, kugira ngo abanga gukora ibyaha bagaharanira ukuri bashobore kwigishwa iby'amakimbirane n'ingorane bibategereje. Nta muntu ukwiriye kutamenya ibigiye kuba kuri iyi si. Kuki suko kutamenya rusange kwaharirwa umugabane umwe w'ibyanditswe byera? Kuki ubwo bushake buke bwo gusuzuma ibivugwa muri ibyo bitabo kwaba ikintu cyo ku isi yose? Ibyo ni ibikorwa bikoranywe ubucakura bw'umwanzi kugira ngo ajijishe abantu be kumenya ibishyira ku mugaragaro ibinyoma bye. Nizo mpamvu zatumye Kristo umuhishuzi yabonye mbere ko hazabaho intambara mu gihe cyo kwiga ibyahishuwe, maze avuga ko abazabisoma cyangwa ababitegera amatwi kandi bakitondera ibyanditswe muri byo bazahabwa imigisha. Bazahabwa imigisha. Bazahabwa imigisha. Bazahabwa imigisha. Bazahabwa imigisha. Bazahabwa imigisha.